tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare sappo lewru utu hitani 2023 yamde sappo yedde abdike sinemaaji chapan nayi joyi maison de la presse bamako don juttino on kabaruji di kigere hande woni Ali Cisse Salim Jara wonto boggi jande to limgal bibe leedi malika e galliji gondi le mudum ne hitani 2020 ka holti wiide malinkobe adadu mu en na buri miloji noga didi ujinai temetati gulliri kewudi ana heddi uddare le ngallule bajangarane faham chagal majere ngande to kenyende leedi France kan e leedi Mali ngutti ko hokkondirta visa sekrab hiddi be dun sembe kabaruji dimi jogani on kikede hande bisimila modom hedaade bibe leedi Mali ana buri miloji noga e didi ujinaji temede tati nom holitiri wiide fedde me noddirta Institut National de la Statistique be koliti dum le limgal mabbe ngol be ngadi lingal ma joyobo mum be ngadi le hitane 2022 dido kabaruji ka ministre kumani do kebele leedi amendi holiti dum le bato ministre em ngado kenyam don alalbare jeena lewru utu hitane 2023 Omar Waygalo
lende do tongande be jaltini be bile teme dara fo yimbelbe beedri ko buri taton fande lende do yimande be kollitiwide galgadra jamaano buri miliyoji no gay didi e ujinaji teme tati ujinaji chapande jena e joyi bingil adama le teme dara fo ko buri chapande joyombe yo worbe ko buri chapande nayon en jena yombe yo robe fa hande tongande kollitiwide ko buri teme dara fo chapande nayon en jena yombe du mudan bara duubi sappo e joyi yottade chapande jeegom e nayi an holitidi feccere jamarnde fu yo hayebe e wi laamu o ngal do limgal wadi le leedi mali ndi fu e mangal mudum bamde sappo e joyi yottade chapande tete go lewru decembre tan 2022 ko yata limobe ujinaji chapande tato e nayon be bibe chaaki le leedi ndi ko be ngattile hen ana buri milliardoji sappo e go CFA no fedde in stat nde holitiri wiide laamu be ndedo fedde be kolliti dum faabota laamu o andude do yarata kanyo ko jamande buri fu hasindinde
bibe leedi malika beedaaki sannene duubi sappo cakkitiidi non holitiri wiide kanko dunki andan do kabaruji bilidi sariyaji do woni Al Hassan Amachaw ngal do limgal holitama le mudum wiide le temdere malinkobe fu chapannaya joddi kan fa ko fawi ka fu jokolbe le wi o do dunki andan do kabaruji bilidi sariyaji fa ham dum ana jogi nafa kuteje du ana hem fa keben famtare anni ko haltani dalle tangara do festan Usman Nyali Buli
la jeunesse est une opportunité
nafa sukabe jokolbe ana mauni sanne sini leede de pa mi ko be kani wadde na ko be kani wadanede ko be daronto leji na bali kumeni de nedda ko nafa ana wodi sini jeunesse o jaati birama fa gasa birugul mudgul mbawgul nafude himbe fu sini leede jangini sukabe daranama fa e kinno ko nafata be daronto wadde ko leede de kasindini kali o waddu himbe leedi ndi le teme do e mubben fu chapande nayo e jeddon yo jokolbe non de dun hulbe neke dun an holla wide wondo golleji di onyi sini sukabe himbeji mubben kunchana ka hore dun an wayi lata
une problématique majeure
sakrab hidibe on mbay tutude hakilaje modon fudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do compte Twitter concours fa natale classe jeddo bo britanie militaire katika wadi alkamsaade sappo lew utunu bamako do fa yotole kede lidi amendi do woni ku kay kuli korosi kaso sevare mopti tombok tu fa yoto gawo e do ko be imi do mudum ko ana dicter question fa yoto calcul et redaction kebbe jabbare ngol do e odo concours ka fu wanam jukitaale jande mudum katito fa yoto bac kabaru o ka ana heddi de jere warti bajangara dum holli no hollitira wiide no kulli kewdi kana heddi uddar to fahamma Umar Waygalo
mangal paden jamiri nokkuji de fu udda le ngalure bagne garande so wana chu doktoroje de kanye do edem woni kanye fa yotto somazep e gollo mobilaji yimbe le jeegon woni barmunobe le hen kenyen goto heddi kile barme mudun de bete handen kanko keddidi le hen o tew makko wartirama do bagne garado bete hande yimbe be an domno mo ton sukabe jokolbe wonbe le ngalure de metta masane wa annibe jati fa jotto mangal paden be galali d'accordé cagal mudu iblisaji mabbe lena wattu jono jama dan wonde yatune haajeji mudun le on do wattu fu kanko ministre kumido kabaru lamorde le leedi meden di Abdoulaye Maiga jahul makko to bagne garato bortinama o mo hanno yottade ton fo hokka amire wonbe tonbe medaay ngaji o jiwtodo yalla hono golleje do gouverneur o hani wonde wori don ko adama jigiba hebini sijo tamani bagne gara
président assemblée nationale leydi amen di woni kanko Isaka Sidy Bé kan gollidi be mudun nayo wobbe ka nangam watta makka so alalbare jeena lewru uttunum dum wadi tiagal lugogol kultingol wedo be nyaami jawdi furoba be nawtirike talki de wana ngonga dum nakuno himbe nayo nanga be du ana kanko Modibo Sidy Bé kanko wona secrétaire général assemblée nationale o fayeto Mamoutou Touré entirete o Bavier kanko woni lamido fedde fema futne nyalama hande o Lady Malika e Lady France ka ngoti hokondirgol mudum en visa non holitiri wede kanan ko be Lady France le communiqué goto mo ngade alalbare jeena lewru uttunu malidu holiti wede France bibe Lady France fe goto do hokata dum visa fa yottole Lady Amendi fa bedra na fam kedda Ousmane Ali Boudi
ministère commune de hajuji Lady France ngondi sella holti wede ko bamene de dabere yo sabi mali yo nokku kulbeni do basiji an ngodi le Lady ndi ka wala ko beedi famminde do mudon gollid ambassade de France gonde do bamako do darni hokugol visa e uddugol nokku do visa ngaji ndokete kanye nokku do noddete fa kabaruji kebe noddirte do kapago bamako duta da notare e de dabere sabe yombitade ko wada mali kanyon du danni hokugol himbe France visa fa do tidal hebana jogala fa dun lato gouverneur ma o darti e kanan kobe teddin de dabere de France bami micintindude Iblis ana wodi hakune de leede didi il ko lam mali gonnodo sammina le lewru me hitande 2021
yawtira amem nyaloma hande o ana wodani musuji so ndo do daba himbe faahi ka ni dum wobbe ka yida dum fi seeda fa kemen famdara an ko sita sidibe Ousmane Ali Boudi fiwni en do hen
di gullali musuru wotru noddirtan koy kuma to Ousmane Maiga jonno musuru warti foso on nyama ni on noddirtan musuru makon warbe nyamida
koy kuma
ni kanko gostoto butiki on horsin sanne musuru sabe no musuru ana wela mo sanne ciagal mudu jati ko hollitibi musuru ana liwa domi en nanan mudu itali butiki makko
yaguma akada
be horsini musuru sabe no wada fa domi bonnoji kaake butiki ma ndilla sini musuru nawi awa wide kana heddo nokkuma sini a haybay horma wadde ke mudon ma jati a yoppandu ya haaju mudon ndibel dum fu warta sini himbe wobbe bi musuru an edo naaw kam sanne wattu nyaamami fu hokka musuru andu
musuru daba goto ku marte sanne li lam tumude e lam gaw yimbe yogabe holliti wi margon musuru ana fawidu kabaruji kewdi li den nokkuje
tous les tomboks 80
yimbe tumbutu teme doran fu chapan en jeno ana mara musuru miden korsini dun sanne tew musuru ana sawra nyawji yogaji miden mara musuru sini sudu waran samude ayya musundu dogan dilla sini woma balde mundu ngari timmude ayyan dilla le dina jati wana ko harmi
gadu e tawede fu kango noddere asedi bagayugo goto e jodi o genni bamako holliti kan yida musuru on hollita ko sabi bin dum
jammaman mi yida musuru sabi akilan woda ko boni ana tawe e mudun ana yiddu takkade ne do sanne hanyandu do hebi fu na tutan sini ye nyaami ko boni do hebi fu
le fina tawa meden jogabe jati mila hono musuru wala dabba ko han marede dungu holliti kanko noddirte do jula kunade musuru wonde e suldere nyolman hande ko holliti wisa yogabe yida musuru dudu ana fawi de kulleji de kambe tam andani
l'imagerie populaire
nafa won torre won e musuru dun dabba mo himbe yogabe kursini sanne bawa yaade ciagal mudon watti yoga sini wonko anni wadde le suudu hono kabaru yawtugol ayyan yoppan galle on dum woni ko boni e mudon ana seedi e bosaru kanyun ko lati fu yoppata neddo mo
200 metres
ciagal mudon nyabla yoga antu neddo ana wa hebden sabe watti fu tawde e musuru le wi kanko docteur Lassana Diallo goto andro kabaru nyabilaaji hebeteedi bangal dabaaji
himbe ngatta hakkilu mabbe musuru ana wawi latade sababu rabugol nyawuji yogaaji himbe ana kaani rentade mudon kaybe don gasa par keba nyawji sabe mudon nyawji ko no hokkat ana kewi hono nyawji buuje doyru don enandore mudon
mechutinde wiso lede balebe jogabe ana mila wi musuru wala dapa ko neddo hande mardal galle mudon ga le lede europe musuru ana yida sanne to yimbe jogabe
sakirabe andon do min kaddete kabaruji amen di kikide hande ga fadje e fe nokku do e seeda yowtere amen de ana wodi assalam
sarabe paabe suka modon e tawdeede e ngodo fijo wetengo ecole ala radio e do viamo
faake won wadde ngodo fijo ana yaasi noddire mere do 33 e jeddi 3 didi go ndokon telephone o suka mo o jokka e tinninore kanyu e mititaade limore kanyu e jande francin kore
paabe suka modon e filitaade do limore e jande francin kore mi micintina on numeroji noddirteedi mere 33 e jeddi 3 didi e gotel
fijo ecole ala radio yo golle studio tamani
e ministere humanine jande leedi meden di viamo e UNICEF
nokkule kewde de leydi amen di wakkati vakansi wakkati me juude sukaɓe yaade faabaade sarabe mu em li golle gese yogaɓe so ni tan wadirta dum yalla an heba faabaade dum em ala hayla na wawa daranade sadda wi galleji wobbe du holiti wiide kam en ka fa heba hem seeda ni wadirita dum golleji gese sa urde to sukaɓe do woni magazine amen tous les enfants le nyaloma hande o julette koulibaly landini dum kanko e kejaɓe amen gombe le kreduji de anni ko mi e umar way galo min piwni en do hem mi kireja reminde gay duroydadi anni yoga golleji di sukabe wata wakati ndungu kajolo kolokani fanje toda bankas edo sukabe ka holiti wiira dido golleji di ngatale gese de kana wela be sanne
sangar wakati amanga finishan jewa
ille bete kecce bati nabami dabaji amen di yalla di nyaamo farda amen fuude remte do bankasi do miden dimira dabaji amen di mide rema do tigaje so miden chultino min nabata nay ifa jaraya miden yawa dabaji di miden kayba gese de do mi jango non ka wattu joni mi faabo sara am
don an reena ne nyina an seneke
Samuel Koneka e Martin Jaraye sukaɓe gonduɓe sultude le on ɗo wakkati ɗo woni vacance ɓe mbi on ɗo wakkati sultere yimɓe ɓe gollanta le guese mum yalla ɓe keɓa kalsi ɓe mbi eɓe mbawi heɓude teme tati ñalawma fuu fay so golle o ana tampinaɓe sanne
ñande fuu min jaaha min gollana yimɓele ɓe eɓe joɓa min bu teme tati miɗen keɓa kaki janguirɗi
avant permettre qu'on a école 1900
balligo sukabe le gese de wakati vacances ye hunde nafore sanne du ye birugol mabbe du nam holitiri wiide yoga e sarabe gombe le wuddu fa to le balere leedi amendi le wi mabbe battinde sukabe mabbe wattude koyde mabbe le golleji di ana wayla tan sababu ye jodu mabbe haybude be
kuro ya non ka dem chenou blab
fro wattude sukabe demal idun e birki mabbe yalla mbawana koyde mabbe jango mimmi naba sukabe gese yalla mi hayba be durde dum wana ko yafini mawdo
jinganoɓe hakkeji sukaɓeɓe ka holiti wiide golleji ɗi ɓeɗo sukaɓe watta na hani haybede ɗum hana ƴaɓɓintinede ɗum tawede wonko ɓe mbawi faborade saraɓe mabɓe fuu bintu anta jara yo suka parlementaire bamako ɗo yo suka gonɗo e parlement bamako ɗo
vacance wala ko waɗira sona fa sukaɓeɓe culta ɓe jangi lebbi jeenayyi mbiɗo mila saraɓe sukaɓe ana kan yoppude sukaɓe culta fadde mabɓe wattoyde ɓe golleji tiiɗuɗi
andinde tan wiide oɗo wakkati vacance sukaɓe golleji kewɗi goɗɗi wontoɗe watta